Here's another one. Here's another one. Here's another one.
Fanya ni wakabeko, low inafanya awa hemi mabisho.
Low,
taratibu na sambaza flow, na wabana kimya kimya kama brother J-Mo.
Low,
wanapopatia riski na pasiba, mindo kivuruge na wavurugia ratiba.
Low,
angazao nimegeuka mwiba, kwenye mageto yao wametandaza misiba.
Hai hai, kwa hii biti kadi na wafunza, shafu kwa mwanangu kita mkaminuza.
Hai hai,
alo kutuma kwangu kakuchuza, bado nina moto mkali na unguza.
Hai hai,
kama na kukela blow sole,
na kama inauma
haina jinsi blow pole.
Hai hai,
bado na kichanga done, na tafuta ugali homu waka onye.
Low,
inawafanya wanibembeleze, nimekaza sana wanataka niregeze.
Low,
inawafanya wajipendekeze, nina domo kubwa hawataki niwameze.
Low,
wangaza kama Black Rider, nina confidence na si mpi mjinga faida.
Low,
na wachambua kikalori saida, sijamaliza mishe muendelezo Tomb Raider.
Hai hai, hake Mungu siwapendi polisi, wanaotubambika kesi mitaji wanafilis.
Hai hai,
kuwachana humu haina jinsi, hata ni imbe kwaya kuna mistari dadis.
Hai hai,
haina haja ya kuogopana, hii dunia kubwa dunia uwanja pana.
Hai hai,
haina haja ya kuogopa bala, ningetupa na
fanya nionekane serious, na wapa michongo wana wananiona genius.
Low,
inafanya nijione curious, waloshindana nami wote wameitwa ferias.
Low,
wanashangaa kila siku nipo, mbona sipotei kama Nyandi ndi Filipo.
Low,
wanashangaa mbona nipo simple, mtu wa zamani tangu K-Town people.
Hai, hai, nashukuru Allah hamdulillah, ewe Mungu Baba nipe kazi zenye maslahi.
Hai,
na hapa astakafilulai, wasani wachawi kwenye mziki wetu watu fai.
Hai hai,
watu tunawaza vipi tubebane, wao wanawaza kwa waganga walogane.
Hai hai,
mara kama vipi ijulikane, na nikigagula mwenye pepo tulikeme.
Low,
basi wote mmesamehewa, haya ni maombi na nyinyote mmeombewa.
Low,
ishi nikipaji songekewa, naweza imba pombe na nyinyote mkalewa.
Low,
ni uwezo nilopewa, wajanja wachache na tumai mtaelewa.
Low,
ichi ni kipaji songekewa, naweza imba pombe na nyinyote mkalewa.
Hai hai, naweka meza ni tungo tungo.